mbavu, kutwa napata tabu. Mmenitwisha adhabu, nimemkosa tabibu. Mazoea yanautesa moyo, ulishindwa ngoja kaniacha toro. Kwanza you know ulinidanganya, ulinifanya kapoyoyo vibaya hivyo. Pato changu changama, tena nyingi changamoto kageuka kivuruge. Udanganya unanipenda umizuge, oh, maru nivuruze. Unendeshe kama pundo nikimbize. Tulisema tuoni tena, bali umekwenda. Uliniacha kama mapenzi ndo haya.
Inatosha, inatosha,
yamenifika kwenye ko.
Inatosha, inatosha,
o mapenzi siyawezi.
Inatosha, inatosha,
yanafanya sirari.
Inatosha, inatosha.
Siyazangu ukujali lolote.